kulya mumpano likabeja gukwate ko ulira we gutuja ninze mwene akwenda ebisinga gukwate ko ulira we gutuja
don't wanna look in your eyes for na ansa kuvintawanya the shape of your lips on my mama le waseka jiva mitawana the way you are the way you are You give me a feeling I can't deny. I wanna be where you are. We quantify and multiply. My baby, would you believe I connect with you magically? Now I'm mabachali. My heart is with you physically. Ndakufa nawe, sheri. Ndakufa nawe. Kumusanyu nawe, sheri. Nemunaku nawe. Ndakufa nawe sheri ndakufa nawe Musani nawe sheri nemna kunawe
Nakuhitaji mama usiku na mchana You my empress nipe busu tena Lot of them love none of them like you Lot of them vex none of them like you Mama don't dada big dada range in the rover Nairobi is for lovers mupenzi na kupenda Bay wine slonjo ni kupeleke Uganda Step of food always matoke remember wiki waga mkwano gumpaga waga Pita pata bon pita pita ba wiki waga kundo nusika sika
Ndakufa nawe sheri, ndakufa nawe Kumusanyu nawe sheri, nemunaku nawe Ndakufa nawe sheri, ndakufa nawe Kumusanyu nawe sheri, nemunaku nawe Give me a feeling I can't deny. I wanna be where you are. We quantify and multiply.
Wiki waga mkwano gumpaga waga Pita pata bon pita pita ba wiki waga kundo nusika sika Pita pata pata
Ndakufa nawe sheri Ndakufa nawe Kumusanyu nawe sheri Nemunaku nawe Ndakufa nawe sheri, ndakufa nawe, musanyu